Chale. Kila siku wanaikimbia dance flow, flow. Labda bafuni ndo wanaimba kwenye kyo, kyo. Leo nataka nicheze mpaka so, so. Nimechoka kuwa mpweke baby njoo, njoo. Nachikisika nimelewa walai,
walai.
Njoo karibu kichelewa bye bye. Kwanini nisinge baki home? Basi shtuka, tupadishane namba kwa phone. Mpaka kuna kucha, cheza na mimi party zone. Tukisha cheza, uneza kwenda na mimi home. Nachikisika nimelewa walai,
walai.
Njoo karibu kichelewa bye bye.
Tazama kana kesi, nisha kurusha. Ni mimi mani, mimi mwenyewe, yonfana nisha. Wala sivungi sende pengine natosha. Kaku dance, Mickey G, wezungusha. We can get it on, buda za tisha. Viki zende za kileo, shazi amisha. Yes, tisha dharani, hizi ni rasha. So kichokonyesha, saa tuondoke, wala stabisha.
I wanna dance with somebody. I wanna dance with somebody. Leo nataka cheza na fulani. I wanna dance with somebody. I wanna dance with somebody.